Onviridde omukadde we nkwagala ate n'osigala bw'otyo. Onkase nnyo nkulabire awo bw'otyo kinnemye okukyebera. Waliwo ebibimbo lumala nebika naye bigenda nebindeka kyekimwancyo lumepimamu nebibetetwa asiive uwoli wasinga manyi obeera mu nze ensozi oseeteza nseeteze obeera olwazi mwene kwekka balabe ne bayitawo onkuuma kangwe mu kifuba ky'omumye kangwe. Nandibadde mu bangi abatawa kiki kye mbasinga bo kye nkuwadde kinoonya ne kimbula tondese kuwa mmata. Onviiriddeyo omukadde we nkwagala ate n'osigala bw'otyo. Onkase nnyo nkulabire awo bw'otyo kinnemye okukyebera. Nandibadde mu bangi abatawa kiki kye mbasinga bo kye nkuwadde kinoonya ne kimbula tondese kuwa mmata. Onviiriddeyo omukadde we nkwagala ate n'osigala bw'otyo. Onkase nnyo nkulabire awo bw'otyo kinnemye okukyebera. Oli ne tisa